When you're my coffee come the beauty,
the jumping baby,
beauty,
classic.
Tucheze kama lango hivi, mwendo wa izidi ngona nioneshe mchezo hivi. Uoneshi maringo nioneshe mchezo. Niteteme kama maye, mwanangu na tereza sabona unaenda mbele. Tucheze kama maiko, miksa kiba ikoko. Unainam, unainuka, sambo ndaka, shaboko na unachezo. Ziki, 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 unalu. Ziki, 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 ziki. Mizuka imenipanda mwenze nuna ingia kati. Leo najimwa mwa, ataka masimwagi. Saki ushoga nguma, mzuka ushaka kichwa. Nafunika, nafunu, wajiulize ananijuana. Kwanza hapa ugeni, sina mkwe, sina mzazi. Nyacheni wagilas, nyoneshe mambu asiwas. Hata kama ukireko, somi picha. Hata kama ukipost, mwenyendo, tayuta. Hata kama ukireko, somi picha. Hata kama ukipost, mwenyendo, tayuta. Minachez, ziki, 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 minaru, ziki. Nikate dago kiti kama lazini waonyeshi. Mziki unalaya, niache nindilushi. Nombo sinizuhie kabibi niache nipiti. Nikate dago kiti kama lazini waonyeshi. Nataka kate majani, we majani, we majani, we majani. Nataka kate majani, we majani, we majani, we majani. Nataka mfagie uwanja mfagie. Mileo nifagie uwanja.
Moto ze Biki Brand Meneja Raisi. Unasalimiwa na Meneja Goma Aso. Aso Kiba. Uwa tunapigaga sabufa window. Na ukiona tamu, anza mwanzo.